silent sitagwe bagamba lero ke nkuyimbidde muhandisamu sabaka kunyumiro mu beautiful wetunulira ekikapu kiri kirina bingi byekinzijukiza mwetu anogeranga etuntunu kutale kyenna yambala nzije nkulumbise kali wadde nga kyalina kikadde kadde naye ansa yange mwe nagifunira olwo nesooka nzinamu amateera omukadde yali alima ye yandaba senanga olwessanyu limbuganye nga ninganya nekutudde laba zenne yali ameze obubakobako kati nkyuse efaananye muwere wajo mayira oba kati mwebaze ntya ani onjagadde na mutima gumu webakira sifa sikira siwendi kati mufuje nekize kyutivu webaliba mugumikiriza ebyange byonna kati bibyo yegwe wanjagalira mu bunaku omukwano yanguwa eroli kyabugaga kyenina omulungi sembera kati bino obisanira yegwe baddewo kubange obisanira abakyeyo yabaleete obisanira ebikokotugaye kantado bakayagangwe kazikira amazima nekyokulya nekibula olwanye nange yegwe wetwatobala bakati funye yaterwa kinkwewala saba kyoyagala bakuwe ekifi kyenkoko weyongere sente enyuma olinewe mwatoba nga kanyama ne kabiya we munywa emboozi nga munyumya we museka nga teryabakubana ku mukono kati sembera tuzine mutu yauze tewekubagiza mfe tumanye nje tuyise bozifuna ziryende muno oyo manye emikisa gy'obugagga bwo kati oyo ebizibu bingi byagumidde oyo kuva ku ziro kati essaawa yeno newoluba olusembayo olunaku ng'obulamu mbusibula ndikugamba nkwagala era ndikwagala eyo yonna gye ndiba yegwe wanjagalira mu bunaku omukwano yanguwa era oli kyabugagga kyennina omulungi sembera kati bino obisanira yegwe baddewo kubange obisanira abakyeyo yabaleete obisanira ebikokotugaye kyabugagga kyennina olisaala batakulina gye basaba nzijukira ebiseera by'obumwanyi we nakubanga ku mabati nezireeta olwo olumu nebisala olwo byenkuletedde n'emirya omukwano gwali gw'amaanyi nga n'olumu ntereza ku ssaati oba musanyufu newobeera hungry naye kati yafuuka story yegwe wanjagalira mu bunaku omukwano yanguwa eroli kyabugagga kyennina